Boyz ikaboka Mbira nibyo mwumvise Mwabwira ibyo mubona Iyo nibikora Mure indwara zirahunga Impumyi zirahumuka Ibirema bikagenda Mbira nibyo mwumvise Mwabwira ibyo mubona Iyo nibikora
Yeah.
Nabi warani era itu mami wanje angore ye Yamayugi